mwenda watu uliriza mwebali nyomo bali ya dalo tugoverida tubaniriza uprogramu echizungirizi mwetutema atemera ensonga ezenja ulezigena maso mugwanga eranga wano tubeera n'abakulembeze ku mitendera gyonna okulaba nga batubuulira bonga bala b'ensonga nga bwe zitambula netwongera okumanya eggwanga ekwata kkubo ki era livaawa olw'ensonga eyo tubeera tutunuulira ebyo ebiba bifuddewo mu ggwanga naddala ebikoze ennyo amawulire ate netulaba engeri gye tubikuba mu ttooki era bitya bwe biyinza okutambuzibwa mu ngeri y'obwenkanya buli muntu n'abeera waali nga chafu na chafu inkanya zeka gogwe Fulgencio Peterson irango nako olwaleero tulina president avuganya kuba president wa Uganda mungkumi biri abiri mokaga akalulu kagenda kubiwange na kuzo mwezi 15 bana Uganda basalewo kwani ateke dua okulembera Uganda emyaka 5 ejiddako okutoka mungkumi biri asatu mugumu atunadamu okulonda okwabonna Wendi na ye ya kuatide chibina echa National Peasants Party bendera kuvuga nya kwa president wa Uganda. Erango ono bigambo binje vizu vyogerwa okuva mu nkambi eyo yenyine nyini javamu unako olwajjo baliko enteka teka jibatongoza ngera ganti bega se kumugendo oba kungombo eyaba nawa wabala bali kurudo vuga nya government ni wankuba denge bigambo vya ukana na ye vigende rwa vye vimu sebo tukwaniriza la musapuwa na Uganda ayetu tuandike nsonga
njaka na kutuwa la mkisaguno wakumuza kuwa na Uganda wana hawa uliriza Radio 4 nze Robert Kasivante uwe chisacha katonda nza kwa atidishi vina cha National Peasant Party bendera ilanga akalutuka nonyeza tutambu de mwurijo nizezi singo vunji ilanga nona kuluwale lutugenda mwaluwa okweyongera okumatiza abantu baayo okutuwa akalulu njagala kutegeeza abanna Uganda ndi politics toyina umwe walira muwulirize bitugenda okwogera kubanga bibiyambi gwanga lyaffe okugenda maaso n'okumanya direction ki nga mwami Peter bwayogedde gwanga mweriri newulitambulira so ndi musanyufu olw'omukisa guno ogumpereddwa ku Radio 4 era njagala kwewaza management okubaako ensonga zetugenda okutangaza eri banna Uganda
yoyitidde bali batya
bavu bantu bavu nyo bantu bavu abala bali malwalire emiggo gibalidde nnyo babakubye emiggo abala babase abantu abala babeera bali mukuziika ina abala bali malwaliro ate abala nga balwadde bwavu so
obwavu kulwaza
anti kati nkugamba nti okubeera mu nsi emyaka 10 nga tolina sente wakiri obeera mu nsi emyaka 2 ng'olina sente
okuwangala ebbanga eddene ng'oli mwavu
wakiri
owangala ebbanga ttono ng'olina sente
because oba tolina mugaso so abantu abasinga balwala n'osanga omuntu nga yeeyogeza mu kkubo nga n'atambula nemulunsi n'emmotoka ebulana kumutomera because tamanyi kiddako tamanyi kiki agenda kulya kyaggulo tamanyi oba omwana anaasoma abaana olunsi kati bakomyewo mu holiday abazadde bali eyo bakaaba nga neza okwamba n'esente ezigula engoyi zagenda omwana okusibamu nga tazirira
toyanzege ye Robert Kasivante avuganya kuba president wa Uganda mubiri abiri mukaaga banna Uganda basalewo njagala tutandikire ku nsonga mulundi guleyo twali naye yatubuulirako kw'ebyo ebimu kubiri mu manifesto ye banga libadde ligenderedde kati ndowooza miezi ebiri ng'otambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ndowooza nti kibeera ky'amakulu nnyo okwongera okutemaatemeramu katono manifesto nga bweyimiridde at least tulyoke tugende ku nsonga endala katono nnyo kanzije tutandikirawo ku manifesto tulabe ensonga nga bwe zitambula
Times Xmas offer make monthly subscription and get upgrade to the next bouquet on us for classic super bouquet
7 wamu ne Radio 8 mwenna mwebali nnyo mwebali eddala edakiika zizino ziri abiri mukaaga zise ku ssaawa 3 ez'okumakya gonnako olwaleero mwenna batuwuliriza njagala obategeeza nti Radio 4 ngeri wamu ne Bellag wamu ne MTN tukuleetedde endongo semadongo ya Africa Band ku Boxing Day tugenda kubeera ku Resort Beach Entebbe fenna awonno Africa Band ekubira endongo lukoba ku lukoba ate era nga Africa Band yegattiddwako Kaloka Sita wamu ne Joiranda abayimbi abayimba n'ennyonyi ne zikunkumuka abantu b'omu bitundu eby'Entebbe abantu b'omu bitundu eby'Ekibuye Kajjansi Nkumba Lweza Seguku nebitundu byo nebiliranyewo mu Jefferson Kirewamu kubanga omwaka guno gwokubadde gwambiranye kuyiriba na sente ate eno bakusikasika kakati jangu umuze kubirowozo ni ndongo ya Frigo Band kuingira kuja kuwero mutwaro gumu ordinary vya ipi ya mituwale ebiri kakati wosubu wawo wo uja kwenye nyaweka kubanga fetukulete desanyo yoruberera ndi ne Robert Kasibante avuganya ku bwa president bwa Uganda mubiri abiri mukaga yete kateka leba na Uganda gamanti mwemu na sarawo ubanga afuka president wa Uganda watu mwuri demu kusubiza kwa tuuliza nti njagala president ayongere tukubira torch no kutema atema manifesto kubanga era bulijjo bantu babera na binje vivasika ni wankubade kumurundi kuli tuatema atema manifesto yonga we imirite na ye chansonga nyo kumurundi kuno okujiita mu bumpi mbi
neyanziza neyanze egesebu mtestes mampita njagala kutegeza bana Uganda nti twali tutandika nga tugenda mu kalulu kano twatuula nze ne bannanga ab'ekibiina ekya National Peasant Party ne tutunuulira ddala nnyo ensonga ezisinze okuluma bannayuganda n'okubayisa obubi zetwasinziirako ne tuzimba manifesto nga tutunuulidde amawanga amalala gakola gatya gali gatya so ne tutuula wansi ne tukompeyalinga ne tutuula n'abakugu ne tukola ne calculations mu byonna ne tuteeka mu manifesto tulabe binasoboka oba tebisoboke singa mukama Katonda atali anguza abantu wadde obuyinza tusobola implementing ne tubiteeka mu nkola era nga ekimu ku byo kyetwasinga okutunuulira bwe bwavu obulumi banna Uganda ne banna Uganda okubeera nga bali mu nsi yaabwe naye nga balinga baslaves ne tunoonya alternatives ne tunoonya enkola yonna gyetusobola okuyitamu okulaba sooka nga tulwanyisa obwavu mu banna Uganda ekyokubiri kulaba engeri ki gye tuyinza okukola okusolovinga okuyamba bannayuganda okubeera nga tebabeera mu nsi yaabwe nga balinga abaslaves n'okusensitizinga abantu because ne bwe tukola bino byonna ebirungi bye twagala okukola naye ng'abantu tebali sensitizinga tebamanyi kiddako tebamanyi nsi tebamanyi mateeka tebamanyi mateeka gaabwe tebamanyi rights zaabwe zibalina kubeera nazo nga bali mu nsi yaabwe so nakyo twakiteeka ku mwanjo era nga tulaba nti tugenda kukiteekako bajeti nnene okubeera ng'abantu bannansi basomesebwa ne bamanya rights zaabwe kwegamba ne batabavuga nga abavuga ebinyaanya abantu balina kubanga abantu balina okubanga bamanyi amateeka mukyo twatunuulira abavubuka n'abakadde nti tosobola kujjawo bwavu ng'abavubuka bamisaayi mito tubayambye because baba yaba tandika wanzo kukola bibazaala bibaina amaanyi oyina kusooka kubajja mu bwavu then eggwanga ojja kuba oliyambye lyonna kubanga yi percentage esinga obunene mu ggwanga so twagamba nti bwe twamala okutuula wanzi n'abakugu ne tubala ne tumanya nti singa tuziba emiwaatwa gino gyonna egibadde gitwala sente nyingi mwami Museveni ne banne gye babadde batwaliramu sente nga baagala okwenywereza mu buyinza yes
giriwa
nti singa botunulira government ya General Museveni notunulira programs zegenze leta nga nyingi nga olumu n'okwe zeetagisa tezikola kite zeetagisa ate ne bwezandi badde zeetagisa ntezibeera effective bazikola ne baba mu sente ne batwala ne bazimba ga hoteri kyokka nga neye bagazimbye tebalinayo ba clients bagenda gagenda
ezimu ku program government zeereese mbaddemu kati waliwo PDM waliwo ya grow y'abakyala youth empowerment waliwo y'abakyala era uwepu zibadde nyingi emyoga buli kimu kyonna
naye ng'ate bana Uganda
eriwa ku gy'oyinza okunokolayo gy'ogamba nti eno ebadde teyeetaagisa
kakati twatunuulira nnyo twatuula wansi ne twebuuza ba RDC banabana mu buli district balina mugaso ki because General Museveni bw'avaayo n'agamba nti ba RDC be baba bakulira security mu district naye tuyina districts mmeka tuyina districts ezisukka mu 14 buli district ng'erimu ba RDC bana ekitini ennyo buli RDC omusala afuna milioni 2 n'ekitundu omwezi afuna allowance abamu balina n'emmotoka za fiza government kati bw'oddira sente ezo n'ozikubisaamu kitegeeza nti buli mwezi district emu tugispendingako ekitini ennyo miliyoni 10 ku 15 kwabo bokka bana naye ng'ate wali asula enjala kati ng'ogamba nti yakulira security mu district naye tuyina diso tuyina DPC tuyinayo ne local council
tuyina giso
tuyina bamiso tuyina bapiso kakati noonyereza RDC omulimu gwe guliwa ensonga eyokubiri netutunuulira bwetunuulira ba president advisor mwami Museveni baayina bannange bangi ngaabamu tebeetaagisa na kwetaagisa nti ojja kusanga nga waliwo ne babawadde emirimu kati nga bano oli n'ogamba nti nfulufiga president advisor simanyi bukyamaani president advisor
tebagwanidde abo
kubanga dino we bamu advisinga njagala ebintu bino government jitwagala okuleta ekole ebintu mu butuufu bwabyo nga bwebiteekeddwa okukolaki okubeera nti ebintu ebyo byonna bitwala ssente z'omuwoomusolo kati ate mu kuzitwala yensonga lwaki olaba nti bw'otandika okunoonyereza ennyo nti state house ebeera ne kituyita supplementary budget buli saawa nti eina kituyita classified budget nga zote zigambibwako tezoogerwako kubanga ziyina okuketalinga bino simanyi tuyina ba mobilizer simanyi ba presidential advisor tugamba nti at least ba RDC tubajewo tusigaze structures ziri zetukolaki zituyina esente zino ezibadde zigenda mwabo zijje zigende mbavubuka kubanga bwabanga abantu tebajja kwetaaga nnyo security bwabanga balina sente kubanga omuntu alina sente tagenda kubba omuntu alina sente emisango leti emisango ejja kubeera wansiko kubanga abantu bajja kubeera bize nga bakola nga balina ebyokukola katugamba ne ba presidential advisor mwami Museveni balina bangi at least buli region tubeereyo ne presidential advisor ogu omuomu buli region bwojjayo omuomu bajja kuba bakola ki bamala nabadde entambula nga ndi mukunoonya akalulu ng'osanga district emu bwedi ng'erina ababaka ba paalamenti musanvu district emu naye nga waliyo enguudo enfu abantu basula njala obutale teri nebye babasuubiza byonna bye babadde babasuubiza nga tebabibawadde kati nga twebuuza omubaka wa paalamenti omu afuna emmiliyoni ana mu mukaaga omwezi afuna alawensi afuna emmiliyoni ebibiri ebibiri kati tebagenda okwegabira nga tugamba nti at least buli district yandibaddemu omubaka wa paalamenti atya omu
si nnene nnyo okubeera n'omuntu omu
kimala because njagala onoonyereza bye bateesaako
kubanga ekigendererwa ky'okutula kutula mu district zino bagamba bagenda kwongera kutuusa buweereza bunyiikire mu bantu
kankuwa ekyokulabirako bw'otunuulira gavumenti ya Britain Britain's economy ndoza netukubisaamu emirundi nga asatu naye kumbi twenkanya ababaka ba paalamenti hawo ekyo kikola ludda wa bw'otunuulira ekonomi yaffe ey'eggwanga gye tulina sente mmeka ze tuyina ezibeera mu budget nga tugisoma n'otunuulira bammemba ba paalamenti sente ze batwala buli mwezi njagala okwata emiliyoni ana mu mukago ozikubiseemu emirundi bitaano mu mwana n'okusoba bammemba ba paalamenti bwetuyina tika tebagenda na kweyongerako
bino byonna ogenda bitereeza otya byoyogerako ebitatambula bulungi
tugamba nti katugende nga tureducinga ebintu ebyo bwe tumala okubireducinga ba RDC tubajjewo ba presidential advisor tubakendeeze babeere omuomu then tugende kubaka ba paalamenti ba artist buli district tutekeyo omuomu kubanga beetaagisa batuyambako okukola amateeka n'okukola ebiki ebirala kakati sente zino zonna n'ebirala biri nti otunuulire sente mbadde ngoberera nnyo sente ze babadde bagamba eza PDM n'otuuka mu bitundu ekyamazima nga abazifuna baluganda abazifuna be baabali waggulu kati ekigendererwa ekyono pizza nti gwe tulwanirira nga tazifuna ne sente ezimujja waasula okulinnya kabboodi okumutwala waagendera okugendera ku parish azifune nga tazirina kati ffe tugamba nedda eyo enkola si yejja okubanga ekola ki bwe tumala okugyawo bino esente ezo zonna tuzikwate tuziwe abavubuka abavubuka tubasomese tubawe emitwalo abiri abiri tubasomese batandikewo obu bizinensi then bwetugenda ku kya PDM tetujja kuzijjawo tuzongere naye zifunibwa abo abeetaaga okuzifuna kuba tulina statistics tusobola okufuna kuba ku bino ebya ibozi bye bafulumya nti batugamba nti okuva emyaka emeka tuli emiliyoni ana mukaaga nga tuli mu miliyoni nsanvu kati kyasi kubuzaabuza baki bantu kati ebyo byonna twayagala tufune statistics entuufu tuyambe abantu abo bennyini abeetaaga okufuna obuyambi bwaba bufuna then waliwo bano nga tebeetaaga zino sente za PDM tebeetaaga myoga nga beetaaga malwaliro malungi beetaaga masomero malungi kubakolera nguudo bobulamu nga buli obulamu obw'okutetenkanya baabuvaamu
okay bw'oyogera ku ky'emitwalo abiri abiri buli muntu buli mwezi sente ezo nga zibeera nyingi zigenda kuvaawa
nyingi naye ne zebabba nyingi because bw'otunuulira njagala otunuulire sente
kubanga nze bwenkwata kalikyuleeta ningamba nti emitwalo abiri egigenda okweba buli munnayuganda buli mwezi
kitege ogenda mvubuka ataina mulimu
ne mvubuka ataina mulimu
yes, kati njagala otunoile percentage ya mvubuka je tuina mugwanga which is 75% tunoonye abataina mulimu bali bameka mvuna burungi kati wetu malecho then tugende kubakadde abata kyasobola kukola kubanga je bali ngabbo bakaddiye baina bibakola ebirungi nete bachi aina busobozi bukola ki bukola naye yije no musabe nabadagama njo mukadde afune mitwale ebiri nekitundu buli mwezi obabuli mwezi obabuli ki naye kakati mitwale ebiri nekitundu zigula kiweza sukali mmeka kati wetu gamba nti abavubuka abataina milimo tubawe mitwala abiri abiri nga tubaze okujjawo biri byonna esente zibadde zigendere kwanga bwe nkwate esente zino nenzi w'omuvubuka zigenda gena mu saturation kitegeeza omuvubuka ajasobola okutandikawo business ate ngenda kujjawo emisoso government ya mwemu seven njetaddewo nti okujjasalinga business simanyi genda ku internet simanyi kola ki wali abamanyi abatamanyi na bi internet eyo gye twayise toyina bw'ogenda sanga mulimi ali esiterere ayagala kuteeka ka business kako omuchera agulimi agulete mu duuka ate omugambe nti okugulawo company oba okugulawo business okugiri gestalinga olina kumala kugenda ku internet olina mala kusasula sente mitwalo ebiri ebyo bikaluubiriza bannansi
kale ne wankubadde nga osaze kuno gamba nti abavubuka batalina mirimu oba oliawo n'abajinane nga tegitambula bulungi giwenyera misolo mingi n'ebirala bwogerageranya n'ogamba nti tugeze abantu obukadde asatu bwogenda okwanga emitwalo abiri buli mwezi bwokubisamu kiba kikwetaagisa trillion nga mukaaga mukaaga buli mwezi
kati baba trillion
zigenda kuvaawa
buli quarter oba buli financial year baba trillion esuka mu kumi obutabalika munguzi zebabba obubbi wawiza kalisodiso wa government nga akolachi nga ayogera kati bwokwata ezo njagala okwata ziri zonna ezaabali zenkoze eki zembaze ate nze nina sisitemu yange ngeje ngendo kikolamu sigenda zikwata njagala ngende buli regioni ku regioni regioni ku regioni bwemba mweno regioni nga ngenda mu regioni endala nga mmanyi yonji maze bomba tereezezza batandise okukola
president obudde ogenda bujja okugenda mu regioni buli mwezi ebirala byonna abitambuza
ki muto ate namagezi nga yina ate ne sisitemu gyetugenda okukozesa CNN erimu ababbi system tugenda kuteeka ku system zenungi nga nsenda tabo zikola nsenda zibikola because it is sent to the welfare income nama wanga amalala agatusinga agali mu middle status income gajiri nera gajikozesa yensonga lwaki olaba nti bannansi abaana bafa abobuwala n'abo bulenzi balwana nnyo okudduka okugenda mu nsi nga zi Canada zaani because bamanye ebintu ebyo nabyo gyebiri naye kankubuulire muganda wange Peter abantu obwavu bubalumye tuse nina desukize natuseemu ningamba zino jeno Museveni za badafu game yaka na obo waliwo omulala afuga usanga omuntu asula bali 18 mu family basula mu busisira ninga ne mu busisira temuli mu wadda akafaliso ninga ne ekyo kwambala benani seka t-shirt kiba kutte ku sente zo muwo musolo ne bagula ne mamuwa kasi bamu kachaliramu kazi kiramu kagendera ko mukatali eyo sile gwanga litwagala
okuba we bintu wala abiri abiri buli mwezi kina bajja ko bwavu
of course because bwe nkusomesa nikugamba nyingwadde emitwalo abiri abiri miezi esatu oba oyina emitwalo nkaaga omuntu alina emitwalo nkaaga ne bwoba ogyeko kumi n'ogikozesa ewaka n'osigaza ataano osobola okutandikawo omudaala gwa capati nze ndi mu bizinensi mbadde nsomesa skills mmanyi what I'm talking about manyi omuntu asobola okutandikawo ka business kaako okusika chipsi ng'alina emitwalo ataano asobola bulungi nnyo n'agenda n'agula fulampeni nagula obusowaani obwa plastic
bino tubirabyeko
nagula butto
mu nteekateeka za government zeereese for example PDM bwebanga buli muntu afunye akakadde ka sente agenda abeeko kyatandikawo naye ati byagenda okukozesa mu sente ezo bya bbeeyi emisolo giri waggulu kati nawe era ndabanga kyekimu ndowooza nti okubawa emitwalo abiri wandibadde okendeeza ku misolo abantu beetuusaako balina obusobozi obwetuusaako ebisigadde emisolo giri wano
tugenda kujjayo naye nazino zimugamba mbu akakadde kakadde abantu tebazifunye mwana muganda wange bw'otandika n'onyonyereza baali abafuna sente ezo bwobe nnyini zezimu zeziri mu kuba kampeyini kati
ezaki
eza PDM simanyi ez'emyoga zebali mu kukozesa mu kuba kampeyini zaabwe zebali mu kukola I'm telling you kati I'm now a presidential candidate njogera with firm I don't hear anything nkugamba because mbirabye
ogambye otya
njogera nga sitya kintu kyonna kubanga byenjogera mbiinako bwino mbimanyi
obalabye nga bazikozesa
kutidde zebali eza PDM simanyi ez'emyoga zebalimu kukozesa campaign
bani
bannaabo bonna ababiri mu bikola aba NRM
campaign ni basi kwa sente zaaji
ezo zibaga mani za PDF zibaga mambu za amyoga zibali mkozi za campaign zibali mkula mtishate zibali mkutasula kawa imbi zibali mkutasula mbukandiyuni uweera kufiteji ngabuzina buli mkusikiriza abantu basobola okujja ndayo basasula ne basi zibisomba abantu zizo sente za PDF zibali mkozi abantu bali edibali mkwe ya guzabijo manje chitegeza mluganda mkwe ya guzabijo
wafu uweera bunji
nyo
bando bali musende za PDM
zibali mukuba mu campaign zibali mugula mu t-shirt zibali mukoyagalira mu so banansi bali eri bali mukubona abona abapizande
ampulire ensizungirizi kali tucha tambula mpola mpuliriza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 nze kagogwe Fulgencio Peterson eranga mu na Uganda wena wali nkujukiza nti FMU ekutusa ko emotoka zempaka ne pikipiki ezigalawo mwaka kakati tugenda kubeera na bavuzi abenjawulo wali ebusika yangu ku boxing day na wonyumirwe ngabana balenzi babonga ebyuma pikipiki ne moroka zempaka bigenda kubeera webusika ku boxing day kwenyini kakati bona bango otuse ebusika ogenda kulaba bavuzi nga Lawrence Sebuguzi Ponsian Lwakata Kamafumafu Hassan Mubiru Chikankane Hassan Alawi Honorable Sodo Aine omuna balabanji bagenda kubera yo kuvuga ate bagende maso nokwanti banonya mu muwanguzo kwingira bagenda kubera mutwali kumugo ka ordinary ate VIP mitwali ebiri kakati nawe jango oera bire ku moroka zempaka ne pikipiki ku boxing de tugenda kubera awo ebusika abantu mwe nabe tolde bitundu byao mujje mwe rabire ku moroka zempaka ne bandi gwanda mwe nabe bitundu ebyinja wulo mujje munyumiro ku boxing de president ensonga zitambula ensi eziraba engeri gimunonya mwakalulu so fe uwo bitambudde bitya abasinga balina okusomozebwa okusomozebwa kikosi nzo kuyitamu
of course okusomoza kubaddewo nti bobo otandika campaign ogera ne budget joina jolooza nti yinza okusobosa okukuma zaako because sometimes oba tomanyi enguudo bwe zifaanana oba tomanyi mbeera ya district z'ogenda mu ziri woteri ziri zitya buzibu kibu jo kusanga ngo line security nga mugugulana so ebyo byonna sometimes olunso oba tuwabi expectinga na ye okusomozebwa kubadde of course naye tugezezaako era kituyambye nti campaign zino zinyambye nnyo nze ne bannange naddala ng'ekibiina nti waliwo abannabyabufuzi abo batakyalina pulaani nga just webali naye nga tebakyalina kiddaku kati nga baliwo kubuzaabuza bantu
ngaani
kati ngenda nentunuliro wekiti wa Robert Mawe nga ye just aliwo kubuzaabuza bantu takyalina nti kiddaku we
nyoyo minister wa semateka ne sekedamuzi
tetwagala na kumanya tukyabana abudde kubanga nebuuza minister gubagamba mbuye minister wa semateka
minister wa semateka we gwanga
gubagamba
okero
tia kumacha no gamba abantu mbu tugenda mu transition ni tugenda mu transition bagala transition tibazikola bwe wacho
bazikola
transition tuina ke tuita citizen transition abantu nga bebesalidde wo okola transition ze bakola ki zibaga
era kadi yategeza ki bwagamba ku transition
bali mu ya kweli mbali mbeyo na kubuzaabuza abantu kutwaliriza abantu budde baba kumire mu bwavu ne mbutamanya kinkugambe ekiri nti mu manifesto ya fe twakuliriza nnyo ekya sensitization okunyonyola abantu okutegeera rights zaabwe
okay.
Era njagala okutegeeza eggwanga ndi faba National Peasant Party tukozesezza akakitaka nunga tutambula mu campaign okusomesa abantu kye tuyita transition era buli kyalo manya buli parish tugitaddeko abantu kikumi betugenda betuli mu kutambula nabo n'okukolagana nabo okulaba nga tugenda kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino nga mwe bantu mwe si bali aba balimba ni mambo balinda bategeke tusimanyi bakole transition nedda
Robert Mao kubyayogera bimu kubikusomozeza ngo no nyaka lulu
anti bye bimu kubanga baina virus je bagenda bateka mu bana Uganda bana Uganda obwavu baluma ne batani ko babuli mbali mbali batani ko babu zabuza nti mwami Museveni ajja kuvaako nga tukoze transition kati abantu babera mu ebyo kati njagala okutegeza bana Uganda nti ebintu birimbuludde mu campaign zino era yinsonga emu lwaki tusumbuyiziddwa nti kibadde kitukakatako okumakinga sure nti at least buli district nkubamu campaigns oba nkubamu laali esukka mu ttaano ku mukaaga nsobole okunyonyola abantu naddala ba wansi babitegeere era kyenzikiriza nti bakoze eki so kibadde costive netugezezaako okutambula
Okay.
Wentu nulira region zizensi zentambuddemu, wentu nulira nebanangi zibatambuddemu. Labanga ndi ya de ya deko.
Onako lwajjo ensi ya kula vienga oyogera ku nsonga ya sente.
Mm.
Sente zikende deko na kati okizemu.
Mm.
Wayingira kalunga tuwetegese.
Ah, atwali tuwetegese. Mm. Nainga bwe nkunyonyodde ndi campaigns sometimes obatu manyi kati butwali Muteso region ni obatu manyi Sebei region ni elietia.
Mm.
Obatu manyi hoteli zayo zilizitia. So sika manzi ziweddewo.
Mm.
Miezi kende de.
Okay.
Mwezi kende ila obo ino kusala plan.
Mm.
Nga presidential candidate omuntu agenda uvuge gwanga.
Mm.
Isendi wizi gwa mutrezari ino kusala amageze gwanga linawela ulitia.
Mm.
So at least ukendeza kuba ntuko utambula nabo.
Okay.
Uba timu niku ino sigarango utambula kubange isendi visinga bitugenda mo kusaba akaluduwa wakala kuhuiza bigambo byange.
Mm.
Ni wankuba denga atishi wana chirunji ukutambula kuneba members na ye tugenze tuyigiramu ila chitu yami ndi e period ya nesigadeyo.
Mm.
Buli watiteke doktu katugenda kutuka wapu
abamu kuboli na bumu rukano baraka mnyagwa.
Mm.
Bachagulanyi sentamu.
Mm.
Barabidu wako na labande mugisha muntu.
Mm.
Gabagenda basonda sente mba na Uganda zizi waya amba kukutambuza campaign. Mm. Kwa chino chitandi kadi
tuachikola wendinariye Masaka uduna kulangiruwari ule Masaka tuakula launche. Mm. Ya fundraising drive ilaba na Uganda ni watu wakusende ilaba. Mm. Ni kakati wachatu ueleza kuboli ya ungo mnina ya wazungu mikwano jafeba tuweleza yu kasento kuboli ya wakuweleza yu dole nkumi satu wakuweleza yu dole nkumi nya uya kuweleza mafuta tisomu la basa anguza kubanga government ya mwemu sevi niye chanyo.
Mm.
Wafuna burungi nina abu venyini ya bali mu government yana na watu wayo.
Mm.
Kubanga na ubu government wajikoi atoka mabajagala
abali mu government bakula batu
na buba tu wayo kumafuta kubanga na buo tiba manyishi dakuba manyi na buo government wajagala wajikoi
nenga atumu bajiazi wakua bayi nzo kujikowa
nkutide.
Hmm?
Ugamba boba libulonji gomanye bilie yomunda na uba likutebuche
mosente zoko zisangu ononya akalu
bali kubunke
enzimu zivawa
mwe nyini we nyini sifefe kane vivi nevi jara mwe bali abati aba supporti nga government yeveko katika kankuwe chokula vilako.
Hmm.
Gwe polisi na maje emigo jibakuba chokama babikola antibaga la government
babikola lwaje
sasa ikola tiba bikola ndi bagala government bagala kuchaisa government.
Mm.
Otukagede yeye migu jibakuba. Okay. Na ikati kamba njagala kutegeza bannansi.
Mm.
Ntife tuliwede okola gana ni bannansi wafe.
Mm.
Baba wejere betuli mukusaba akaluru iranga tukakasa ndi mu banga ilisigaddeyo buli watu iteke doktuka tugenda kutuka wo.
Okay.
Obusobozi tugenda tubuyina tubuyinza kubanga sibu amanyi nyunga bali abali ku sente z'omwo musoro.
Mm.
Tuyinza obutaba wabi mutusubira mu nga t-shirt n'ebirala nga bali abali mu buzigu zise sente z'omwo musoro ne tukakasa nti ebigambo byaffe birungi.
Mm.
Ne sensitization gye tuli mu kola ne ngombe eno gye tuli mu kusomesa abantu zili ngombe bibi transition eya 100 per parish.
Mm.
Twagala buli parish tubereko n'abantu kikumi
nga bagenda kukola ki
nga fenna tugenda kuyimuka omulundi gumu tugambe tukoye
nga mwiji muka mulagawa mukolachi
tukoye mfuga iyo wana chema lila
kugira bugeza chigambo
hali gunevi. Mm. Kono ila wija kuja.
Hmm?
Ato ya kala nkubo ile plani za angesabu
mota de abantu chikumi kubuli muruka nga muba teka teka kolachi
nga tuba teka teka ukwete kikira transition jitugenda mukati.
Hey.
Era tubitegese bulungi era abantu tuba sensitizinze tubasomeseza bulungi bamanye ekiddako mwami byabakama twagala okutegeeza nti gwe byonna byokola bitunuulire n'obwegendereza gwe wamu n'ebitongole ebikesi bya poliisi kubanga byetulaba gye mutuvuga gye mwagala okutuzza si gye twagala ekyatusobolayo mu mbeera gye twalimu ne tuvaayo okujja okwesimbawo kubanga eggwanga lyaffe tukola ki tulyagala nga twagala emirembe.
Mm.
Twagala peaceful transition nti twesimbyewo bannansi basazeewo.
Mm.
Ne bwemwagala okujja ku bannansi eddembe lyabwe.
Mm.
Kati naffe tulina plan B abantu tubasetinze bulungi tubatraininze bulungi tubasensitizinze bamanye ekisobola okuddako singa muba mugaanye okutuisa mu mbeera entuufu gye twetaaga oba eggwanga lyetaaga
ne bino sibigambo bya kutiisatiisa bantu
lwaki obitakutiisa munange nno kamba bulireko ekintu kimu
kubanga bugamba nti nno akalulu bugaba kagenze eno mulina pulaani B twabirabako biri abiri mugumu nga buli omu ayogera pulaani B teri kyalalwa
mpa omukisa nkunyonyole.
Mm-hmm.
Abaganda balina olugero olugamba ntogayanga kyezinze.
Mm.
Mwami Museveni niwe yaraja mkulembeze.
Waluhu norugama njiakami akatono kanyomira mitala wa muga.
Mwami Museveni niwe yaraja mkulembeze. Ndoza tuwa yitu musinga na kufi katika utujide. Kubanga, botu nuriye sawa zinufu utujide mbio bufuzi. Itu ina experience of course. Na yate tulimu nseya dot com.
Mnibabufu.
Tulibabufu. Ntika kati nze sawa zinu nebo nseiga unuunkuwe sasi. Mba mfi debanansi kati obwavu watu etamiensi. Obwavu. Watu etamiensi. Kati nganze ikabu wawida wengu kama zineta muensi. Nso wolokola chona. Solonga zinuani ilamu na Uganda. Ninayo na avalala. Avali nganze. Benzi imbie. Nti at least buli muluka ninako chikumi bendi mukuzimba agana basobola okweta muwanganze kakati saagala muntu abere ko kyagaya olwensonga mwami Museveni nayo yarajja mukulembeze era nayo bwatu bweyali tiyalinga fira tiyalina experience mu byabufuzi kubanga obukulembeze bwe yali keyo jagamba gye yalinga asomera naffe tububaddeko ate kati ensi yanjawulo so kakati bwemba mulowooza nti tuyina experience mugenda kulabako nchi tujirina mbamu mbamu zante tuliwa malirivu mkenda kula bako singa temukolea yu bimuteke duwa kukola nchi
kukola abandu chikume kubuli muruka
kubuli muka tuachizimbi denu dala tuwali kuweba kwa kama tuchewaka this is not time for sleeping we need a better Uganda a Uganda etali mukubanansi kutulimburwa etali imu kufosinga munansi kulonda kaluru kuchifuba ukube migongo ringa kubente wala nishi wako zaba abawagize wa mwami chagula nyeguru dara yeye nsi jituetaga omuntu omukumi de mwavu mwavu taina sendi kine migoji mkuba kakati uyagala dewa
toliko radio 4 radio 7 wamone radio 8 ampuliriza nze kagogwe Fulgencio Peterson ndi ne president Robert Kasibante avuganya kwa president mkaluluka bili abili mmokaga era wa ya kutechibina cha National Peasants Party ya chukua chide bendera kutaba nchi avuganya mkaluluka bie ulide bie vio vivali muka wakati
ase viange nze mbio gede viange
nti
nze mbi ogera byo nabi endi mukwogera biva mukamwa kange nti bwe mba muganyo kutukwatanga bannansi mujja kulaga ekinadira yensonga lwaki ovanga ku muntu ku myaka jenni ne myaka asatu mu mukaga na nsobola okuyimuka n'entongoza engombo oba slogan egamba nti kalonde tovaawo ekijja kijje
katujje tutandikirawo wenyini Liza tuli kuchikumi mosatu tonyeza wosatu radio 4 insonsozi atene chikumi akatonyeza musanvu radio 7 ewakari ya baiji kuruba kabarega witundu ya winyolo kosane chikumi mubiri tonyeza wo musanvu radio 8 ya woma witundu ya gweta Masaka muna Uganda njagala kutegeza nti tuchimanyi bulungi bulingi na kuzomweza satu murumu ngatumala kumwaka fena intujyo ebera ko Sheraton Hotel era wetulabira ebidoliro mu UG dance party kakati ne kumurundi guno radio 4 ekikoze ku myaka musanvu jeweza fena tugenda kunganira ko Sheraton Hotel na kuzomwezinga satu murumu desemba 2025 tumaleko ati kuingiza mwaka mmoja wakati musanyi pritagambi kabayimbi tukukumbye bukukumbi bakulembedwa Eddie Kenzo Ava PC, ndabako wano Cindy, Vinka, Azawi, Misa Chisemakura, Aida Mugo, Lydia Jasmine, Karo Kasita, Joey Randa, Vairota, Nando Ravu, Wachina Worovu, Nava Lavanji Nyo, tugenda kubera ndaboku Sheraton Hotel nga satu murumu, nga tumalako umuaka. Na MC, Bila Baby, Osmosis, Nico Motoro, ate DJ 16 ya kubile ndongo enyumo kuzamo kuingile mituwale bili joka ordinary VIP ya kubile mituwale itano kakati viwagidwa Radio 4 Uganda Waraj MTN Uganda moje tumareko umuaka au Sheraton Hotel kuingila mituwale bili joka ate VIP ya kubile mituwale itano jangu tusanyuke tumareko umuaka wakati mbiliro lilo ni vibe ya amani president kakasa ajja kubeera yo
nange nja kuba hao
niwa
tugenda mu Uganda ampia
ee
ino kusanyukako nova mu naku zino naku ino jatambulira mu na kujambele ose wa mkama wange
tugenda kubeera nawe nga asatu murumu
kutide no kusanyukako nga tugenda mu Uganda ampia ngatuba munaku ene iyo wabu
nina bigambo bino binjaga lukuzanjira banda Uganda kutubata andi kile sawe na yoku bili ngate matime songa
njaga lukutegeze guanga tagenda kututafe na kutumala wo iyo na ulide OHT wa muhamibi yaba kamanga ayogeda ne mpulira jenonarwe iso munanga atendo mwabakade mafi tuba wanye chitibwa newe nkuli nango yogere bigambo ngoli mukogera mbizami banga lyo maze kunsi nabazukuru batuba wadde kitibwa kati fatuna aba wadde kitibwa
era nakanga bilizanga akanga kanga njanale merawo baje kujaba mujewo bamukwatenga akayenje imagine oyito tyaba na Uganda biyenje we have seen those happen tuzo tulaba ebintu ebyo nga biberawo mwabira be Libya mwami Gaddafi bwe yakanga kanga abalibya abalibya
kali ebigambo ebyo byayogeddwa nga biva mu bakulu aba National Peasants Party nga gwo bakulembeddemu bitegeeza ki lwaki mwabyogedde
obusungu abaganda bagamba nti bonyegiriza ennyindo ogireeta omuki
musaayi
bw'otunuulira bannansi engeri gye banyigirizibwamu gye bali mu kubibwamu emiggo gye bali mu kusibibwa mukaseera kano kennyini akatuufu akaebyokulonda nga buli omu akimanyi nti tuli mu kampeyini eziri mu mateeka entuufu nti baatuwa guidelines kwe tulina okutambulira kwe tutambulira nga n'omukulu ali mu gavumenti Gen Museveni nga bw'atambula naffe bwe tukola ki bwe tutambula why do you leak to the extent of killing Ugandans n'olaba akulira akakiiko k'ebyokulonda mwami byabakama ng'avaayo ayogera n'okubalaata abalaata n'obuuza mateeka akiga nga amanyi bulungi amateeka munanga ti kyekikwewuunyisa
mulamuzi
amanyi ng'etteeka lirambika bulungi nti omuntu bw'omala okulonda imirira mita makumi ameka obeerewo omanyi akalulu ko bakabbye bakasomye oba tebakasomye kakati ati gwe n'ogamba mbu amagye nawulidde Gen Nalweso ng'ayogera ne mpulira ng'akutene ku mutwe neŋŋamba kino kiki
yagambye atya
ng'agamba nti bwe mumala okulonda mu ddeeka nga ddi
kikyamu
nga ddi lwe mukulagirwa okudda ewaka nga bamaze abantu mubaleke
basi nzira ku ngombo zino ze mwogera owa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina protest vote kanoonye mpulira banyonyola process vote kanoonye kalonde kakume bubaka bakabangi
lwaki manyi lwaki bwe tubikola
twabadde tuliawo NPP nayo neleta kalonde
tovao
ekijja kati lwaki ono wa security teyeke nga gamba kiki ekiri mu ebyo
yemusabise wuliriza bo bakole eki kungana nalaga nti ngenda kubawo olukungana toyina kungamba nti minister ngambye tukubawo olukungana kubanga naye ayina walirali who is a minister kwa point yangu jitegede bulungi kati njagala kutegeze gwanga nti ebikolwa ebya security operatives abebyokwerinda byemukola tubivumirira kubanga bijja kuleta akatyabaga mu gwanga lya fe Uganda bannansi tebalina kuba miggo nabadde ndaba ekitiibwa Kyagulanyi naraba Gen Yoweri Museveni ng'ali embalala nawe mulaba bulungi nnyo nga ali mu procession nga bandi kuba bandi nga bali mukuba bandi bali mukita mu kibuga wakati baina abantu ng'emmotoka za polisi zitidde abantu abo bagizi ba NRM abambadde t-shirt za yellow zibatadde mu motoka bali mukuyita mu kibuga wakati bali mugenda mu lukungana kakati bo nga ne polisi ate bawerekera n'amagye gabawerekera banange ne wankubadde president aliko naye tuli mu kampeyini fena tuli ba presidential candidate kakati ati bw'oba okoze ekyo ate ogaanye otya oweekitiibwa Kyagulanyi okuyitira w'ateekeddwa okuyita mumuyisiza ebbali mu nsiko mumuyisiza mu binnya agenze naye ate abawagizi mulimu bakuba mutya gaasi wembuuliza mmwe muyina baganda bammwe muyina bazadde bammwe muyina abaana abasomera ku masomero nga gye tusomera oba mutambulira ku commandizi ze babagambye so njagala okutegeeza eggwanga nga presidential candidate wa National Peasant Party on behalf of the party tuvumirirwa ekikolo ekyo kyebyo ebimu ebyatuwaliriza n'okulonchi nga slogan eno
egamba etya
kalonde tovaawo ekijja kijje
ate eri gye mwakopye egamba etya
nze nkugambye yange nti kalonde tovaawo ekijja kijje kuba kakati akajogo n'akamanyiro bisuse kwa nansi
kino chila gamwega se kuprotest vote
pointi yangu jiteke tebunu jitata
egamba kalonde
tuvao
tuvao echije chije bariba gamba kanonye kalonde kakume kabanyi
bubakabba so njagala kutegeza bannansi nti mmoje muna yako miokutitira no kukaa nkananga wakumye mao just akakewe kati ya gas kamubwe kati eh no duka nga kukuma nyuri kuchitufu no duka uu paja kula gani watu sinzi za amanyi yeti basu watu sinzi za amanyi na yati manange inyo sibe tu agala ina njaga nukutegeze vitu ongole viku mademe njini sibe tu agala nemo mtu sonkere za putu agala mirembe yesu ngaluachi tuwajia kankuburi le bosa ngoo mtu wa inemi haka jenina nga nsobola okunoonya sente mu mbeera yange yonna mwendi n'ekibiina ekimazeewo emyezi esatu oba ena ne tutambula nga bwe tutambudde nga tunoonya akalulu kitegeeza twenyiddwa oba pointi yange ogitegedde bulungi ate kitegeeza eggwanga lyaffe tulikola ki tulyagala nti byonna tubyefiiriza tutunze bye tuyina tunoonya akalulu tutambule mu bannayuganda ndooza ndi omu kuba pulezidenti nze aliko nga pulezidenti omuto kuba pulezidenti bonna hila nzari kuunga atabadai na sente zili yao na ye ntambudde gugamba chitegeza bumalili vu chitegeza kwe wayo chitegeza omuntu ayagale gwangali ye na bino vye njogela ambio gela lwa kube gwangali angendi agala njagala bannansi nkoye ejogo kakati kwa agala nye mirene
bwachiba nti eviko urabi novyo navyo vumirida ikuruma ilanga biya kuvirida kukubayo ni ngombo ya kalonde tovao
ekijja
kijja rwaki tovao nolangira lumuntu wegasse ku mwami Kyagulanyi
nedda kati kankubuulireko ekintu kimu bwe twalinga mu byalo edda wabeerako mukyalo bwe nali omuto nga tugenda okuyigga simanyi wabira bakebye
natuwera
abantu nga kkumi oli akwata olutuula n'akwata ejjambiya nakwata naite mbwazi nange nendete zange nenkwata olutula ne tugenda mutale katugenda kwata tugenda kuiga kasoro kakirezi
bibi
kamio kamwai mwaberanga obusoro twaiganga
yove
aha
mpewo
nenga bamumara mugenda kati mate mabuyo mwako lechi agabaneko na ye akantu akukalinga katini nenga muino okutayiza ono nayi mire no nate goltule no naite eno sobolo kagwikiriza otuba tumanyindi kali mukasaka ako kakati butuba nga twaki sobolo kole ekintu ekyo ku kamyu oba ku njobi kakati ate kuona ile mundu ezitali nyingi naye azikanga tisa bannansi n'abalaga nti nyingi kakati tuyina omufumbubira ono akwate eno nange nkwate eno mwami Kyagulanyi akwate eno nange nkwate twogereziganya kuba ile twogereziganya bulungi nnyo I have no problem with him akwate eno nange nkwate eno at least he abasajja obalaba ne percentage eyinza obalema bwebaba bayinza okukanga ku bannansi naye waba nga baba kanze nga message yaffe gye tuli mu kwogera n'abantu banaba kugimatira bulungi kyemmanyi nti tugezezzaako bagiwulidde era waakiri percentage eya 50 n'akatonyeze kamu tajja kugiweza
ani
geno Museveni gwe tulwana ate waliwo omulala ne banne bitulwanyisa era njagala okubategeeza nze buli memba wa paalamenti wonna waali bannansi mbategeeza ebigambo bino ne wabasi wa National Peasant Party nga wa kibiina ekyenkyukakyuka nga bumulaba nti ddala ddala ali ku kituufu
Kasibante akwatidde NPP bendera kuba pulezidenti wa Uganda mu 2026 waliwo wano omukulu asindiseeka SMS n'agamba nti please Mr. Kasibante toyogera bintu bireetera kukwogerako naye nga byoyogera bikyamu President Museveni yajja okufuuka president nga yaliko n'ekibinja ekyabalwanyi bye yaduumira mu kujjako Amin n'abeera minister era n'abeera omukulembeze mu kibinja ekyali kifuga Uganda era yaduumira abalwanyi emyaka etaano so tumwegeraageranyako agambye Kaziba Moses asinzidde ku kyoyogedde nti wateeseteesa abantu kikumi kikumi ku buli muluka agamba oli mu kwegeraageranya ku pulezidenti Museveni ku byakola ne byakoze kikuleetera okwogerako
anti katiabo batitizi mwami Museveni teyazari wanga mkule mbeze mfuna bulunji teyazari wanga mkule mbeze ila ya iti na mprocessi nga jetu isemu na fukuwele anga vuturi na hiji ya iti na mkuwele president kwe guanga
teyati ya mprocessi enu
teyati ya iti na mche teyasome la masumere kitu asume la mu boya vayo na alioka yegata kubino na jia nga na fukuwele netu yegatako chite kitha nafe tusuguro kuwele wakule mbeze nga yebo hali
na hiji ya mu yekera
nafu ya kata tujenga ba yekira katije mirembe jari jabu mirembe jaba yekira joku vila ba yekira jari ejo kati ya inabi hako ze tetusha ya suvi la guanga jafu genda muevyo wabaya teka uwe mfuge ya mateka jitu matugo verira kuwanga yera imu njini ye ya jiteka uwe nkabu waga manti ya jukulaji na kumi hawe bafi saba sajja kabaka kugamba nala ganti tugenda kutambulira ku mfuga ya mateka kati wabanga ya jira ganti ya jukumi yao kitu watutambulira ku
okay
yes
kari tumalilize nesonga ya kachiko kebio kuronda kari mkuteka teka kalulu abakuru mkachika kubaga manti ya kalulu kano kari no kubera kama zimano wengkanya era kagara nga kari umu nabibio kweri inda abantu nga bamaze okulonda badda waka balindirye binava mu kulonda mukweteekateeka kuno mulimu okubanti bategeka obuuma obugenda okozesebwa mu kulonda obugenda okupi okebera ekinku muti ddala oyo munnayuganda era mulonzi byonna byonna ebiteekebwateekebwa obisuubira muki
fe kyetwagala naddala nga zi presidential candidate ne bannanga ba national president party kyetwagala kyekisinga kwege mazima iranga bwagogera ge mazima obwenkanya mu mbeera yonna gye tugenda okubira mwaka lwe kyetusinga okwagala neffe tugamba nti just in case mulemereddwa okukola ekituufu kye muteekeddwa okukola bannayuganda tulina omukisa ogwo gwokka guno gwokka siinaayo omukisa gwonna gwe nsuubira kubanga bw'owulira ebiyungeesebwa bwe bitolo byabeeranga nga togikwatako togikwatako gyabijjukira nga bagamba nti bino byembulire batandika okugenda nga engambo zitambula nti ababaka ba paalamenti bagenda okulondaga omukulembeze w'eggwanga batuggyeko eddembe lyaffe bagyeko bannansi eddembe lyabwe kakati bannansi njagala okubategeeza nti ffe ng'abo bakulembedde oba abali mu kulembera olutabaalo luno kati kinako buzibu kya mwami byabakama bwaba akutta akalulu ne tiimu ye nga bakakutte bulungi nga bitusomye mu polling station kuba tuti mukuteekayo ba agent bubuli polling station tugenda kuteekayo abantu baffe n'ebirala bibwe batamanyi bye twatandise dda okukola twabikoze dda tudiployinga tuli mu kudiployinga
mudiployinga kimu abatalina magye
edda sevu tuli
magye na polisi be badiployinga
kuma
butebenke
tuli mu kudiployinga system zaffe ezigenda okutuyambako okufuna data yenna okufuna information yenna so njagala kutegeeza eggwanga nti mote mutya emikago gyaffe abali e Bulaaya bano ne banajjako intaneti yaabwe nga bwe bateekateeka information yonna tugenda kuba tugikola ki tugifuna kasa mukola akalulu akamazima n'obwenkanya we have no problem with you era tujja kubeebaza era tujja anaba tusinze tujja mukongula jureetinga bwe mba nsinze owekitiibwa Kyagulanyi waba nsinze owekitiibwa Nandala Mafayi waba nsinze it is ok so longazi kali mu mazima n'obuki n'obwenkanya ensobi emu mwami byabakama ne banno gyona akola gwe ne security nga ze mutandise okukola kati ng'ovaayo otandika okukola statement ezitakuweesa kitiibwa ng'omulamuzi ne polisi n'ebitongole ebirala twala bigayi ali muleeya ayambadde masiki ali mukulagira duumira kuba bantu kola kikuba emiggo naye mu ggwanga lyani eririmu abantu era nze nsaasira abantu kati ofuna omuntu n'akuvuma kati njagala okubategeeza bannansi era nakino njagala mukiteeke mu bwongo nti obukulembeze si muntu kubanga yasoma nnyo kubanga ba professor bangi betuyine Makerere bangi betuyina mu universities ezenjawulo naye bo tebasobodde kuvaayo kujja kwesimba okati ffe abazze ne batusetwesimbawo ne tubakulembera nyinza okubanga tetegeera nnyo kubanga era omukulembeze gw'oyinza okundaba nga nze atategeera naye gwe nze nkukulembedde kati gwe goberera ebyange biwulirize mu butategeera byange nyinza okubanga nze Jesus Christ nyinza okubanga nze Katonda gw'agenda okuyitamu okuchuse gwanga lino kulitu sajiteke doko
mene Jesus Christ inga wegezeza kuchinene nyo
nyizo kubanga aliyomu kubabaka ba Jesus Christ biyakozi sa kuminaba biyaba welezaari
katigwa mutume
nyizo kubanga aliyomu kubatume nga katonda kwe yale ete
bono oli mutume chi
gotofa ayo mubadnanzo
oraba oli paulo
nyizo kubanga anze paulo nyizo kubanga anze ochitekede so mubyo lwachi
Robert Kasibante Paulo mutume Jesus kuatumye
okuja wegwanga lino okutere okuliteka jeliteke doko vera mu oyinzo okunda banga olabanga atategera oyinzo okunjogereza byonna byoyagala okunjogereza but we have no problem faba kulembeze wetuli okuvumibwa wetuli okwogerwako naye tuyina bangi betusinga kubanga fe tuyina betulaba nti bannansi abali mu Uganda bebatateekeddwa kubeera nabyo nebatateekeddwa kufuna nebatateekeddwa kuyisibwa netusinga nabo bwe mulabanga ba professor netusinga nabo mu mulowooza nti bebandi badde abagezi naye ffe Katonda bawanze keddusu
ani agamba nti tutegeera
anti oba mumanyi tuyinayo abaana n'obuyogera no, no, kati statement nga zino zenkoze olinagenda ku social media navuma navuma natamanya nti Katonda forunsi ffe baabayiseemu okujja okutereza eggwanga lino
Katonda alabika yayise mu
Robert Kasibante Robert Kasibante one national peasant party kuwe muze of all people wai Kasibante
emirembe jiza jiitawo tulabi abantu ababenya kuwa president nga nabamba nadini ba pastor for example Dr. Bedi Bwanika vuganya kuwa president naba lava ziba vuganya nebo ugele vigambo biebi mweke za kitebe ugele uruwarelo akachiko kebio kolonda singa kabaka luka fe tuja kola chino te bajja kula baka tufamu ebigambo bingi nyonga vijia vikankana ni akalubwe kagwa Executive Commission nerangirira gwerangiride bebamu abavayo nebamu yoza yoza okuwangula akalulu nebakatendereza nti kabadde kamazima na bwenkanya nga tutandika kampeyini z'omulundi guno waliwo ebyawulirwa nti waliwo eyakuleese era waliwo n'ebyawulirwa nti okolera Mwami Museveni nebirala ebizze byogerwa tetulabe era yeemu nti kati oyogera bino olwaleero ni akalulu nga kawedde ate gwe omu ku bagenda okungula juleti nga gwoli mu kuvumirira olwaleero
ntunuulira bulungi ekizibu nti bannansi tebandaba bwe bondaba booti ondabanga ninga abo abafaanana ndabikwa okubanga nfaanana nga ba owekitiibwa Norbert Mao
simanyi kiri mutima gwo
akati njagala esawa zine esawa zituliko tetwava dda mu propaganda tuli mukuteekateeka kulaba tugenda kukwata tutya emisolo gy'eggwanga tugenda kutereeza tutya amagye agakuba abantu emiggo amagye agali ku nnyanja ezibonya agabonyabonya abantu ku nnyanja tugenda gajjayo tugaze mu balakisi tuli mukulaba enguudo tugenda kuzikola tutya abantu bali eyo kabula maido bali mukubona abona enguudo nfu enguudo zaziba tebalina osanga omuntu wandibadde atambulira 12,000 yeetooloola ng'oluguudo lwazi bali otaganu na kasente kati ninnyo naye nga zonna sente bazireese mu kampeyini kati betuliko tetuli ku ebyo bigambo bya politics nga bumanyi politics abantu balina propaganda abatalina byakola babeera mu kwogera ebyo nti olw'okuba nti Mwami Museveni abantu abakuumidde mu mbeera ey'obwavu n'obutamanya kati abantu bava ku mulamwa nga bw'ojjukira nti Jesus bwe yali ajja bangi abaamuwakanya nga balabanga ye atali siye mutuufu nebe yali atambula nabo mulimu abamwegano kyejjukira bulungi kakati
Judas Iscariot
yamuwaayo kakati
simumanyi
yes ne muno politics gwe tulimu nti si buli omuntu alina okukkiririzaamu
nawe inamba Yuda
kuso oyina okutambula si buli omuntu alina okukkiririzaamu naye tusaba nti with time atani kugenda nga realizing ekiki ekituufu it is just time it is a matter of time buli muntu bajja tuuka nga balaba bitukola bitwogera ne bitukola nga bifaanagana n'ebyo bitwagala okukolera eggwanga kubanga bibaali balowooza luli meza ebyo gyebaali nga babateekamu kati abantu abasinga bonna bagivuddemu bamanyi nti biri bebaali nga babungeesa because neewuunya bw'ogamba nti olw'okuba Mwami Robert Kasibante yakyazaako omukulembeze w'eggwanga nga Mwami Mpuuga w'ekitiibwa Mpuuga abadde ne Bobi Wine esawa zino Mwami Mpuuga alina ekibiina ekikye omwekitiibwa Kyagulanyi alina ekibiina kye bayawukana bano baani banjo bamanyi bamwami Abedi babadde mu Nuupu bavuddeyo mu NRM bameka abavudde mu NRM ne bagenda ne bakola ebibiina bya Oweekitiibwa Mbabazi Oweekitiibwa Dr. Kano Kizza Besigye yajjanjabanga mwami Museveni saazi mwami Museveni amusibidde mu kkomera myaka mwaka mulamba kati ali mu kkomera kakati nzeyinzinzaani nze yakyaza omukulembeze ne mugamba nti bino bituyina okukola bibijja okuyamba abavubuka musango kigwemba nkoze okumukyaza
ebigambo bino kabibeere ku record ensi gibuulire nti gwe omu ku abo abanakkiriziganya n'ebinaava mu kulonda anakkiriziganya n'ebinaava mu kulonda kwa 2026
njagala okutegeeza
tubulayo ennaku ntono nnyo
njagala okutegeeza eggwanga ti nze Robert Kasibande ndi presidential candidate nga sitya mwenja Katonda mwami byabakama babanga akoze enkola entuufu nga asaza amazima n'obwenkanya it will be okay with me nja kukiriza ebivudde mu kulonda bwakola ensobi nammwe abawagizi bange nammwe abakomanda azimwenna n'abantu ekikumi abali ku parish betuli mu kutegeka nabo transition ejja bwabaawo ensobi yonna ekoleddwa nja kuduumira
kuduumira ki
nja kuduumira
olina amagye
baduumira amagye gokka nja kuduumira abakomanda azibange
damuka tono
ngambe ebigambo bino nti nze Kasibande Robert mwami byabakama Oweekitiibwa omulamuzi Simon byabakama nkuwa ekitiibwa bw'okola amazima n'obwenkanya mu kalulu ketugendamu nja kukkiriza ebivudde mu kulonda nga bannansi tebakubiddwa miggo tebagobeddwa nga mubakkiriza bayiwere mu mateeka batambulire mu mateeka londa tovaawo ekijja kijje
kikiri mu teeka
kati bwekiri ndi musajja muyivu nyinza okuba nga siri muyivu nnyo nga baprofesa naye ndi mugezi ntegeera nti etteeka litugamba omuntu wamala okulonda ayimirira mita 20 olinda ebiva mu kulonda odde eka batunaayita mu mazima n'obwenkanya nja kukkiriza ebivudde mu kulonda bwanaabaawo ensobi yonna ekolebwa sigenda kukkiriziganya na bivudde mu kulonda
kunoti 752 13 noti 393 10 Moses Kaziba kakati mawulire genda kafuna wano akakiiko k'ebyokulonda ka Uganda Electoral Commission kafulumiza ekiwandiiko ekiraga nti Matthias Walukagga Mulumba omusiimi wa Ssaabasajja Kabaka ajjiddwa mu lwokaano olw'okuvuganya ku kifo kya Busiro East Matthias Walukagga akakiiko k'ebyokulonda kamuwandudde mu lwokaano ono mu kiseera kino emmeeya wa Kyengera Town Council yali yateekayo okusaba era n'asunsulwa na ne kampeeni azikola okuvuganya ku kifo kya Busiro East ekiri mu Medali Lubega Ssegona akali amaggwa kyokka yawaabirwa mu kakiiko k'ebyokulonda nti empapula z'obuyigirize talina ezimufuula omubaka wa paalamenti kaakati akakiiko k'ebyokulonda okusinziira ku kiwandiiko ekikafulumizza kakakasizza mu kunoonyereza kwa kakoze nti Matthias Walukagga talina bisaanyizo bya buyigirize ebimufuula omubaka wa paalamenti wa Busiro East era ne kafulumya ekiwandiiko oba ebbaluwa eraga nti Matthias Walukagga ajjiddwa mu lwokaano Matthias Walukagga munnakibiina kya NUP era mu kiseera kino akakiiko kamuwandudde bye biriwo kati mu Electoral Commission President bino bw'obiwulira bikulekawa Walukagga abiitale tandikira awo oddemu n'ebibuuzo ebikubuuziddwa abantu tuwumbewumbe
ndabira ddala obunafu obuli mu kakiiko k'ebyokulonda era zeezo ensobi ezigenda okukolebwa mwambye abakama nkusaba nga presidential candidate mwetereeze because bwetuba tusobola okutuuka ku leve eno essaawa ya leero nga tubuzaayo omwezi gumu bumu ng'omuntu amaze oteekamu ssente ze zonna n'anoonya akalulu nga temwasobola kukola kunoonyereza kumala nti omuntu empapula z'aleese zituukana n'omutindo gwemwetaaga ekyo nno kikyamu nnyo era ebintu ebyo mulina okubirwanyisa ennyo kubanga ezo vurugu zetutandise okulaba zezimu ku zetulaba ezigenda okujja y'ensonga lwaki mulaba nga ffe twetegeka tuli mu kwetegeka ebyo ebimu bye bituleetera okukola ki okwetegeka so it is very bad muganda wange oyo tekimutuseko si kirungi kubanga boludde abadde amaze okuspendinga sente nga kuba kampeyini akola buli kimu naye buli omwanywezi buli omwakoze ki buli omwagumye munne buli omwagumye munne naye tuli mukwetete
okazeemu okwogera esembo okwogera yali akaaba nga ali maziga ga buli omwagumye munne
wakati ebintu ebyo ebitandise okubiruka tebiba birungi so njagala okuddayo ku bibuuzo by'abakulu waliwo omukulu agambye nti alaba siina maanyi
lwaki tewegatta ku kyagulanyi alika senseru
neyanziza webale nakubeera ku radio nga owuliriza kiba kirungi kubanga bwobeera ku radio nga twogera oyiga njagala okutegeeza nti amaanyi gwogapimira wa kubanga amaanyi tetugapimira ku bantu kubanga n'abalina abantu abangi abasinga ndabyo babedde babeera n'abayizi b'amasomero nga babasomba busombi nze nkugambye amaanyi nga yina era ngaewulira bulungi nkola laali 5 ku mukaaga mu disitulikiti emu nga buli disitulikiti eriko abantu 13 ku 14 kitegeeza mba nkoze mu disitulikiti mba meetings abantu 200 ku 200 kakati gwe bw'oŋŋamba nti siina maanyi mba sikutegeera ekyokubiri tewaliiwo omuntu ayinza kuŋŋamba nti wegatte owekitiibwa Kyagulanyi bagambye twogera naye naye asobola okunegattako tucommunicatinga bulungi fenna omulabe waffe ye mwami Museveni omulabe wange si mwami Kyagulanyi omulabe wange si mwami si owekitiibwa Nandala Mafabi omulabe ejje no Museveni kubanga twagala yatadde eggwanga lyaffe mu katyabaga
okay
yes
waliwo wano agambye nti nno owekitiibwa mulamusizza nnyo ebigambo bye si bibi birungi era binyuma okuwulira naye ne mukulu Museveni si mulabe wa ggwanga Uganda mukulaba kwange ndaba nga muzeyi Museveni entebe y'obukulembeze bw'eggwanga akyagirimu pakapaka nze ashimwe Moses ekitende
akyagirimu pakapaka akaluwo ina kamu lwaki oyagala okulangirira lwaki ayagala okulangirira nti akyagirimu pakapaka nga akaluwo ina kamu bannayuganda abaalo balabyeko bagamba ki then waliwo omwami agambye nti asibawo sente nti mwami Museveni balinange saagala bannayuganda mbeera eyo nga mwerimba bannayuganda njagala olunaku lwaleero mukimanye kyeggwanga lino ddene nnyo ddene nnyo n'okusinga mu bwemukolaki bwemulowooza so kati bwobeereyo n'ogamba nti kyateeka osibawo n'emitwalo 20 nti mwami Museveni ajja kuweza 50% ndaba nga oli mukwerimba njagala muwulirize mugoberere ebiri mu nsi mugoberere ebiri mu ggwanga Uganda ebyobufuzi nga bwe bitambula mutunuule n'okutunuulira statistics ez'obuwagizi mujja kakasa saagala muddaawo mukole ki mwerimbe
kati tusibula batuwuliriza
njagala kwebaza Radio 4 olw'omukisa gwetuwadde okujja okwogerako eri gye bali njagala okwebaza abawagizi bange mwenna disitulikiti zonna ze nsobodde okutuukamu ne regioni zi zonna n'okusaba regioni ze sinaba kutuukamu sinaba kujja mu Kampala nkyali mu regioni zi ey'omu Northern Region ndi mugenda nkyagenda kubeera Arua njagala munyanirize bulungi
okay.
Tuyinza okuba nga tetutuukiridde naye tujja kukola bulungi nebaza aba coordinators baffe nebaza aba National Peasant Party ab'ekibiina kya National Peasant Party olw'amaanyi n'obuvumu n'okwagala n'okulagana Uganda nti njagala okubategeeza tuli bagumu tuli lwedde mukalonde temuvaawo ekijja kijje njagala eyo ebeere slogan ya buli muntu ku status yo ku WhatsApp yo ku buli kimu n'abantu abali mu mijibwa yaala abatalina masimu ne ku TV mutuyambe na buli wamu wonna katambule abantu bamanye nti kiri mu tteeka okukalonda n'otavaawo n'obeera mugumu
okay. Webali nnyo webalire ddala
akabonero peeni bannanga
akabonero peeni
okwata peeni n'onoonya awali peeni n'okozesa peeni n'otiikinga peeni
okay.
Bw'oba oyagala okujja ku mwami Museveni okwata peeni n'otiikinga awali peeni oli ajja kuba agenze bw'oba oyagala justice obwenkanya okozesa peeni bw'oba oyagala amagezi okozesa peeni yesonga lwaki twanoonya akabonero kaffe aka peeni
bwena otavunda
aa
webali nnyo balire ddala ampuliriza nze Kagogwe Fulgencio Peterson mwanzikirize olwaleero tukome wano tujja kuddingana olw'enkya ate twongere okutematema ensonga endala Katonda takumira mpeera bakumi
ne ndowooza by'owulidde si bye bakulu abaddukanya rediyo eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu sekinnoomu nga bw'owulidde